kumva ijwi rya Amerika abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
Ndagusuhuje kandi mwifurije gukomeza kuryohirwa na gahunda z'ijwi rya Amerika. Wamwumvishe rero namaze kugera muri studio nako twamaze kugera twamaze kugera muri studio nshobora kuvuga ngenyine ko imutana zagaruke. Uwo ngo bo mwita Runtown no dutangiriye ikiganiro cyacu. Banza uvuga ati arakubwira ngo agomado view girl yaraguseriye cyangwa se nukuvuga ngo umutwe byari icanze kubera uburyo kwemera yes yes uwo ngo rero dutangiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka nongere nkwifurize kugubwa neza ndetse nkwifurize ikaze nkuko bisanzwe ni ya gahunda y'imiziki umusore wanyu Ernest Tomba ndi kuri mikro Kim abari imbere yanjye arimo kugenda azamura umuziki gahoro gahoro umva bisanzwe rero nkuko bisanzwe dukurikira kuri 94 nibice 9 ndetse na 95 nibice 2 ko badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda udukurikira kwizana na 4 nibice 3 cyangwa se ukajya kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com kuri Facebook ho ni vewa vewa radio yacu aho ngaho radukurikira noneho nkuko nabikubwiye hey weekend yose nokuvuga ngo weekend yose ugomba kuryoherwa kuza gira utu video dutandukanye tugenda tugushiraho kuri Facebook page yacu ntiwibagire gukanda cyangwa se gufyonda like undi tayari tugakomeza kubana ikigano cyacu rero kiratangiye ngitangira nyina n'uyu musore ukomoka mu gihugu cya Nigeria wakubwiraga ngo Madova you ni umusore bita Runtown uyu nguyu akaba ari umwe mu bahanzi bagomba kuza babari mu Rwanda cyangwa se muri ako karere ka Afrika muri no minsi iri imbere no kuvuga ngo kuno kwezi tuzatangira kwanza mu cyumweru gitaha ni hatari She want marry me, yo. I hope so she's happy kukuwate. Hope your love goes sweet past the sheet, oh. Baby girl, I swear your body na kila, oh. Oh, yeah, I visit a yacht of your body, oh. Only on your body. Dukomeza dukomereza utwari tugira nyine nkuko bisanzwe ya ngira ngo abantu benshi cyane cyane bari mu Rwanda weekend ya nyiraza kuryoha cyane ni ya weekend bajye bita ngo ni weekend y'umuganda these days come for me bamwita the one and only Ivan Buravan. Oh my god, ni umwana w'umusore urimo kuzamuka cyane. Kwanza okay, reka indirimbo me ndetse gato kwivugiramo ndagaruka mu kanya nkubwira kana kubwira nge banzi yumve. Sinuza nazo ko wiriwe ireka neza yawe niyo yanjye ma. Ndimo nyanja y'urukundo, ndimo ndaroha mambiro. Nacho fite mbikora ho, sina ni agarara ho Nyechera ngumbe, ibyo mfuku byumve You're mine Heaven on earth Heaven on earth ntabwo nshidikanya you are my heaven on earth. Oh my god, hari igihe ukunda umuntu cyakora wamagana iyo Bobo Ravani ukajibona urimo uraruha mu bibona urumva ukajibona umukobwa ntagakwitayeho cyangwa ino harimo araguhutuntu tukwereka ko gifite iyo ndi ukamubwira ukamuhamagara ukamubwira ari kuburiya waretse tukajyana kuko nk'ubwo mu Rwanda Expo kwanzi yatangiye ukamubwira waretse tukajyana muri Expo akakubwira ngo urashaka ko tuzajyana ryari tukamubwira ari kuburiya urabona turamutse dusohotse kwa gatanu byaba ari byiza kubera ko n'umuganda nta bantu benshi bazaba hari n'iki ngurabona kandi ubwo buhamagaye kwa kabiri ngo kwa gatanu ngo ndumva nzaba ndwaye umutwe come on ubwo n'iki kwa gatanu uzaba urwaye kwa gatanu nzaba ndwaye umutwe come on ni kuvuga ngo nibwumva utari muri gahunda gihe tubimubwira you know abantu b'abahungu cyangwa se abantu barimo kugenda bagwamo babyumva cyangwa se kwakunda ugenda ukunda umuntu ukagenda ubyumva you know nta kundi nababwira mukomeze mwihangane ni 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice 2 kuba ari mu Burundi 104 n'ibice 3 kuba ari mu Rwanda mwese mukomeze muryoshye cyangwa se mukomeze mugubwe neza oh my god nkumbu ya hantu biti Bujumbura buri amana yanjye
bahora bavuga tigera baruha niko bameze nibifuza ko tubana hona na bagahimba magambo yo gutera kunyaga ariko ubuze urukundo wa sigatuma tukumana wai mama n'umusitari hirya nino fise amabuho wai mama ndibogari
aka karirimbo reka ngature abarundi bose n'abanyarwanda baheruka i Burundi saga plage ari ikiri kuri hit ari abantu bonyine abantu basohokera baheruka i Burundi umuhanzi bita Ruriro ari uri ko ubu ngubu rero ibintu byarahindutse cyane ibintu byarahindutse ya Rurira cyakora umuziki na sagangira ngira cyahari ibintu biracyameze neza ariko haje n'izindi mpano cyashya cyangwa se new talents abantu bafite impano nk'aba ngaba bakubwira ngo wa motema hari n'abandi batandukanye ni ukuvuga ngo ibintu n'ikikwereka Kendisiyu yakuze abo bita ba Big Fizzo baracyahari ariko hakaza na WhatsApp bi hakaza na ba Yuya Jamari bakaza bakajya bagukubita indirimbo nk'izi ngize umva abantu bagiye kuri Facebook page yacu bakaba barimo kugenda barayikinga ndetse banashira ibitekerezo ko ka video ejo twabagejejeho ndi kumwe n'umuhanzi cyangwa se umuhanzi yadusuye n'iziri ko mwaryohewe bituza dukomeza tubikora mu kwezi gutatu zaba dufite abandi bahanzi tuye tugenda tugerageza gutumira abahanzi nyine baze muri studio ba eh babaryohereze nka gutya why not ega mu kwiyibyiza gusa
weni wang weni wang wa motema weni wang weni wang wa motema kani wewe umutima wanje wahisemo weni wang weni wang wa motema weni wang wa motema kani wewe umutima wanje wahisemo.
Nkuko nyine ndi kubikubwira nuko twebwe tuba dukomeje indirimbo ijya gukurikiraho mu kanya ndaza kuyivugaho gato, ariko nongere nkwibutse ko ugomba kudukurikira kuri Facebook page yacu. Dukeneye kugira likes nyinshi cyane zitarabaho, kuko radio Ijwi rya Amerika niyo radio rukumbi ivugira Washington DC, ikumvikanira icyarimwe mu bihugu by'imisozi igihumbi mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, abandi bumva ikinyarwanda bose baratwumva, no muri diaspora, why not. Umva.
Do you believe in love? How crazy it could be, baby, baby, it's time. Take it easy. When you leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even won't die, oh, oh, mess up.
Bamwita Ngabo Medali Jobert, uyu nguyu yaguhaye indirimbo ziryoshye kuva mu mwaka w'2010, atangira avuga ngo amayobera ngo isura mbona ngo akaramatango ntacyadutanya ngo urinde bucya, none ageze kuri Slowly. Bamwita Ngabo Medali Jobert cyangwa se Medi, nyuma y'imyaka 7 yagarutse mu Rwanda. Ndabeshya se, buretse gatoya. Mu cyumweru gitaha ku munsi nk'uyu nguyu muzaba mwitegura kujya kumureba mu gitaramo, ndakubwiza ukuri. Attention, 'cause you got my affection.
Mu cyumweru gishize, mu bitaramo byabaye mu Rwanda, umuhanzi bita The Ben yarari mu gitaramo, umukobwa yitura hasi, ino baramubwira bati ngwino ugiye kureba uriya mufana wawe yaguye hasi kubera kugukunda, ari igihe abantu bibaringa. So ibi ngibi rero ndabizi, oh my god, sinzi ukuntu kwa Medi bizaba bimeze. Ndabizi ko abantu benshi bamufitiye urukumbuzi, kandi nkuko twabiganiye, nkuko twigeze kubiganiye, yavuze ko afite gahunda zitandukanye cyane cyane mu Rwanda no mu Burundi. Ni ukuvuga ngo rero na mwese muhishiwe binge.
Baby, baby, good to taste. Took you now step by step on the beat. Put your night hand in hand in the street. Me find love, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much, yeah. Can we go slowly? 'Cause I can't take it.
Ko umeje gukurikira radio ijwi rya America umusore wanyu Ernesto niwe uri kuri mikoro ndimo ndagufata neza cyane kugira ngo nkomeze kukuryohereza muri weekend yawe ndabizi neza akabenshi muba munyine muninaniriwe kubera ko mama mudaragiza kanye kukuruhuka mu minsi 5 bishize ariko nyine akangaka akabara kanye kugira ngo wumve umuziki uryoherwe ntago radio ijwi rya America bageze aha makuru gusa oya makuru yo turi nimero ya mbere n'ubundi birazwi ku isi no mu Rwanda ariko tugera ni gihe nyine tugashiramo ibiganiro nk'ibingibi byo kugira ngo muryoherwe cyangwa se mugubwe neza tugira ibiganiro byinshi muri isanga ibiganiro by'ubuzima buri kimwe cyose tukagera no iwanyu mu ntara eh hariye ni Diane yes Diane bahari kugira ngo abageze iwanyu mu ntara uko ibintu bimeze umva
nari fashe cyane nari fashe ubwate nani misi y'isambo yuzuye nireba nateye inda Seniteguye kumu papa No Kasabao Kutume mukie Banana o
Bamwita Dani Bumbi. Oh my god. Actually, indirimbo iyo nyumvise buri gihe ndaseka. Ati nzemera murenda bizini wanjye hari abasore baba barakoze bya bintu by'abapapa n'abamama barangiza igihe cyagera bakubwira ngo wateye indo gatangira kuvuga ngo ariko singa buriya ngo uyu mwana ngo ariko nguko ndeba ngo ndabona ngo uyu mwana ngo tudasa neza kandi ugukiregagiza uri murareba mu mugongo ukanga kureba mu maso kandi umwana mura Bamwita Dani Vumbi ndirimbe yise bango ubundi ni technique cyangwa se ni ijambo rigezweho mu Rwanda rivuze gukora imibonano mpuza bitsina udakoresheje agakingirizo cyangwa se udakoresheje kondomu ubwo rero mwishora mu bintu nk'ibyo ngibyo kwanza mudakoresheje agakingirizo nyaboneka ntago birirwa babwira ministeri z'ubuzima zora zibabwira ngo mwikorera aho nizere ko iyi ndirimbo ari ubutumwa icyo bita bango rero abantu bakoze bango muri weekend nyaboneka ntimuzasubire iyi ndirimbo irimo amagambo atandukanye ngira ngo wenda tuzafata n'igihe nanone duhamagare Dani Vumbi tubwire adusobanurire umva
nateye inda No. Kasabao. Tume mukie. Banana o. Uranzurana nie. Uze byasune jeruanda.
Aga bari kuvuga ati kasava banana unyejeru ati ntago buze byose unyejeru Rwanda kuba tumva icyongereza ubundi kasava bivuga umwumba ati na banana bikavuga umuneke ubwo rero barimo kuvuga
bagenzi ndakomera we bangwe impose hanje ndaremera we maze umuntu sinamwanga nzamureta kasavao
Murere ntago ari ngiye kukubwira ngo urye ba Nibiro gukitara kandi bice 9 ahangwe ni mu gihe cy'urundi 104.3 niho badukurikira bari mu Rwanda umusore wa nyaho na istonda hari hano kuri micro kim ahari hari imbere arimo aragufata neza cyane ni urimo kugenda zamura indirimbo n'ingi yinjiye muri wizamuye
Ha oggi do pigara puna con bamwita Riderman umwe mu baraperi b'abanyarwanda bamaze igihe kinini cyane mu muziki cyangwa se bamaze imyaka myinshi barapa indirimbo ya yise Kadaiji ahangaha nawe abantu ngo barimo kubwira abantu bavuga ngo Riderman ngo ntagikora hip hop ngo asiga yikorera inzayirwe ngo asiga akora afro beat urumva kwegarutse muri ya hardcore ya hip hop ya indi ya nyayo ikomeye umva
Urufaya ahana hageze teracha na maguru saya
Redamani ya rasa zararirimba ntabwo akirapa Kadaiji ntabwo wigeze umenya akora njyana zikinitse hip hop ntakigikoza Kadaiji ntabwo wigeze umenya vugiriza wivugishwa cyangwa mvuga amateshwa kuko Kadaiji ntabwo wigeze umenya Redamani ni umusinzi adadamuka badi bugacya Kadaiji ntabwo wigeze umenya uruskose yiwe nifadiko ntanugazi Ntabwo wigeze umenya Vugiriza wivugishwa cyangwa kuvuga amateshwa kuko Kadaiji ntabwo wigeze umenya Fa kenshi kazuka nkaza nk'umurira panivu Ndi umutagafu ntabwo ndi umutagatifu Cyitatire nkanjye sinatatiye talo Rap yanjye iriruka ibereka munsi ya talo Bling bling mu ijosi Big ring ku noji Flow mu masike nka kumwe kwi Nagasaki Ndacyatanga flow Gana jambwe ni burera Ibushini bugesera hano hose ndahagera Kisima huma Hota nk'iya bayakuza Shuwa ziru Shuwa zine gushwanyaguza Hori yati Ni kucure gagatuza Uzi ko mfite umuhumetso tumutuza Kiyo ni gishaka ko ni wacu gumijo Amahoro na kiturwa mahano kubeda imija Haba toba habye ibitabo basoma mata Abatana mubo bataramide ku mateka Inganzi y'isi miza ntabwo izimirira zonga Ikinyabiziga kiza yigeza ku isonga Sinitotomba ndi nk'intare itontoma Ndi muri komba nta mwanya wo gukosoma Nyita muvi byo wita imuni muvoma Kanwa karuga nubwo kanavamo imitoma Rap ni ibyo byanjye flow ntabwo zirashira Fake ass rappers bo mushaka aho mubashyira
Ngo Riderman yarashaje gute se gute ko ari bwakiza ni 94 ibice 9 95 ibice 2 aho ni mu gihugu cy'u Burundi ndetse ni 104 ibice 3 kuba dukurikira bari mu Rwanda urashobora kudukurikira kuri Facebook yacu ni VOA radio yacu aho ngaho ni homba ngushaka yuko ukanda cyangwa se ugafyonda like cyane cyane mukomeze mu likinge mukomeze mu sharinge utu video twabashyiraho muri iyi weekend cyangwa se mu mpera za kino cy'umweru kugira ngo muryoherwe nizere yuko rero mukomeza kubikora kandi tukaza komeza kubana ndimo ndagenda nsatira umusozo w'ikiganiro ariko reka mbanze ngire gutya kwanza umva
another man food is another man poison go
Atangiye kubwira ngo another man food is another man poison bamwita Slim Daddy cyangwa se uwo bita Tekno n'umusore ukomoka mu gihugu cya Nigeria akaba ari umwe mu bahanzi bameze neza oh my god cyakora hari igihe buri muntu agira igihe cye tu buriya nanjye hari igihe ngira ko ibintu dushobora kuzaba abastari wamenya ari ibiki
Go, oh yeah. Sure you want come calculate my money. Go, oh yeah. You want to dance, oh, you want to shake, oh, oh yeah. Oh, God, you bless, oh, oh yeah. Chop the rice and banana, oh yeah. I go do my best, oh, yeah. Chop the wedu and banga, oh yeah. But you don't start, oh. Shall you go down for the matata? Slim daddy, I love my life, I love my life, I love my life, yeah. Go, go. Rihanna make you roll with so. Yeah. Go, do your own, make I do my own. Go, go. Them mama, them papa, I
Mwibutse ko uyu musore nawe mu minsi iri imbere cyane muri kuno kwezi tuzatangira nyine mu kimwe gitaha nawe azaba ari mu karere, azaba araho mu Rwanda mu bihugu bitandukanye byo mu karere, azaba aje kuba ryohereza cyangwa se kubaha umuziki nkuko mwagiye muyikunda cyangwa se nkuko mwagiye mumwemera. So azaba hari rero aje kubakorera umuziki, ubwo nababwira iki ntimuzacikwe n'ibitaramo cye. Twebweho amana yanjye kerekana dusange nahatu. Turimo turagenda tunasatira umusozo w'ikiganiro cyacu cy'umunsi cyangwa se wa gahunda yacu y'i weekend. Nizere ko gusa utari buze gucikwa n'ibiganiro bitandukanye bya Radio Ijwi rya Amerika, ntago byemewe gukuraho agashinge kawe, nicyo bita sakirirego cya ubundi abiya Imana ntago bajyaga babyemera, ari ibintu bajyaga bavuga ngo ubundi ngo hari icyaha udashobora gukora, hari icyaha utemerewe no gutekereza. Mukanyiro ni muzo kumva twasohotse cyangwa se ni muzo kumva twacecetse, muzo kumenya ko twagiye ngiye nari umusore wanyu Ernesto ndetse na Kimune warurimo kudusunikira indirimbo. Turagusigira amakaririmbo kitwa Word Thoughts, ni kamwe mu turirimbo turimo turabikora neza cyane cyangwa se tumeze neza muri iyi minsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse naho ngaho mu karere, ndabizi ko ibintu biryoshye. Gusa iyi ndirimbo icyo nakubwira cyo kuri yo nuko arimwe mu ndirimbo yamaze kuhabwa ibihembo byinshi cyane, imaze kuba hari icyo bita kuba certified cyangwa se platinum, no kuvuga indirimbo yaragicurangwa cyane. So imaze guhabwa kino gihembo cyangwa se imaze guhabwa iki gihembo inshuro eshanu, ndetse uwo bita DJ Khaled mugabo urimo gukora amateka cyane yatangiye challenge ijyanye no kubyina indirimbo. Nawe rero niba rimwe na rimwe ukabyina wishize wa wifashe nka selfie cyangwa se uri muri uri gufata ka video urimo kukabyina, nakubwira iki umva. Nzakuvugira boss akongeza umushahara. Hari igihe ukora ibintu nkumva ndishimye. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with you. Diamonds are nothing when I'm shining with you. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with you. I know I get wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow. Taken. I heard it got these up going crazy.
Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that back, bouquet. Call me and I could get it too, say. Tell you gone off the doors.
Oh, yeah, yeah.
Careful, mama, why what you say?
You say.
You talking to me like your new bae.
New bae.
You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, bae.